On pull au mouvement
de Bafara.
Samstreammusic.org.
Just follow the beat. You know it.
Baby, kiwe na eni lolanga, eni lata. Kiwe na eni lolanga, eni lata. Niba bumba bakungo kanga bali mwanaka. Niba bumba bakungo kanga bali mwanaka. Angel of my heart, a part of my eye. Angel of my heart, a part of my eye. Niba bumba bakungo kanga bali mwanaka. Niba bumba bakungo kanga bali mwanaka.
Vina makere, bebe, bebe, vina makere, bebe. Vina makere, bebe, bebe, vina makere, bebe. Vina makere, bebe, bebe, vina makere, bebe. Vina makere, bebe, bebe, vina makere, bebe.
Uliluli uzwa kwa liluli kwa na first question. Okay, kusapuma you the best person. Your beautiness is what our first mention. Mwala ufaken fita for destination. Is this true? Kama njina alola. Fue in love ni mkuu wakangu wakangola. Uzwa kuwe na fayo munde there's no one. Uwana wakale kuna uwanyo one. Kuni hana na komita suicide. Kuni kupa ya mirili na rusa 2-5. Milo yaka ikwa nile kuwe na full size. Baba mneke wakameka na kikonsize. Ni kutuwa litonolo kukuchansinga. Shimba mawe di ya ikuli na kutia finger. Kambe kiwa wa mkambi wa matile fans. Na kono yo believe kikuli kota ikwa sina.
Angel of my heart.
Kamia, ulingelo eke unibone sakanya. Ina yana ingelela muko utanya. Paken chincha uswa vile nsatiana. Yeah, you always protect me like a breadproof. I'm now born again, I'm grateful. Yekulu na ki good news, let's break through. My body some chocolate in my best food. Believer, luka shuamo. As long as love inani kutuano. Miniva, uzwa kwa ule amo lusela. Izikale love inani mukamu.
Don't
say for kutuano.
I'm part of my
Vene honarebo watsonya umba. Niki majeno tilaz. Gift MP samba. Topano wafamongo. Maniwe Steven Kabu. Jonathan promoter. Kaoma kutialo. Praperi susi. God game my young bro. Mr. Oscar Sempeka. Antiflo the manager. Hot mix right diesel. Agar. Mr. Badon the consultant. Asia big man.
Samstreammusic.org.